ni kidogo chenye nataka mimi nitakupa chips chips wewe utakula semipaswa na sema sema sisi ndo taenda Kenya Mombasa sisi utafika Dar es Salaam sisi ndo taenda say baby mimi nakupenda amina amina yewe sipuri mawa don't you I oh baby amina we go tomorrow and some team up on my life amamba amina amina yewe sipuri mawa don't you I oh baby amina we go tomorrow Amina, amina, yewe Sipuri mbawa lonjo hai Oh baby, amina, ulilo tawao Nzonte magumba walai Amamba, amina, amina, yewe Sipuri mbawa lonjo hai Oh baby, amina, ulilo tawao Nzonte magumba walai Oh baby, amina, mimi na kupenda Nikiwe sikuwa ninasikia vibaya klao siku na kuota Kama niko nawe Sasa nifanyeje hili tukue kamili kila mahali unataka Utafika Afrika paka Amerika Bongoma Kisha shall set baby amimi na kupenda Amina amina yewe Sipuri mbawa lonjo hai Oh baby amina ulilo tawao Nzonte magumba walai Amamba amina amina yewe Sipuri mbawa lonjo hai Oh baby amina ulilo tawao Nzonte magumba walai Now we mute kai as no matter when I pull your lunch away but when I got to baba very fake na vale kama sirva di randaira oli wakavi madamu gova singa tari pavi kono mtima gombi buka oli wakavi agova singa ipsi bueno solina nalo dosi la vanga mba chukandave abikulandave teva kubanya vone vande kande sami mpa chukandave abikulandave teva kubanya vosame kolumfa amina amina yefwe Sipuri mbawa lonjo hai Oh baby